in this.
City Ocean.
Unju. Kama vipi tuache nchi yetu au tuache nchi yetu chechi yetu.
Naunga mkono, naunga mkojo oga.
Chechi au tuache nchi yetu. Unju.
Tunabuni mbinu.
Let's go.
Na mbinu mbunu.
Sio kila li switch ni rich. So kila dem naye kutana bitch ni bitch. Sio kila wakipreach wana teach. Wananchanganya paka selewe which is which. Labda ni witch doctor. Unju ndio sababu ilofanya washikaji wanze kujifunze hesabu. Me so hater man I love you. No homo. Napanda juu man above you. With no promo watoto wangu nye. Mini baba yenu. Mbona nansimanga kama nakulaga kwenu. Wana saza sina swaga za kumwaga menu. Na mwaga pombe chini kwa kumbuka marehemu. Wamevamia kwetu kibwege. Sasa wanalia Yesu ni bebe. Yechu ni kwere jisetu ni dele. Hata slay queen ukienda peku ni umeme.
Ongeza content na metaphor. Kasema nani uwezi hit bila pendo. Izo vitu siruhusu.
Unju lewa ndoski wa rap kalewa toxican. Wakpewa box ya shaft na hewa oxygen. Uone kama sumu kuivuta ngumu kuikuta. Dumu kuitupa waze wa kitimba rungu ukinuka. No more comparison like father like son. You like others I'm like none. You want peace I'm like one. Na fuck what the chef mbish kama like one. Lona tema yae kwa ni mepenya kwa imani. Na nena kai mamu kwa mimbari na kuswali na kubali. Watoto msinchize chatu mkali. Mapinduzi now be televised no telling lies. Nikiwa na jaji ya kizangu sisiti kwa penalize. Squeeze when I eat, slada ni metibu kwa nyongo. Aitu fichi wada waji mix na wanuka shongo. Unavoishi babo neza disi na kunywa bongo. Ube na dispi na na wish kuinua bongo.
Take it for money, ongeza content na metaphor.
Oh yeah.
Kasema nani, uwezi hit bila spendo.
Izo vitu siruhusu.
Leti nyue fake ni trend.
Izo vitu siruhusu.
Leti nyue fake ni trend.
Yeah, usinishike, usinigonge bega. Baya wangu yuko hapa hapa, usichonge ngenga. Kalabu jasafisha picha, usichome nega. Ukiamishwa na maafisa, usikome nenda. Shida nyingu fukuza marafiki, usikope feather. Daudu wa kota fra yake mbisha concentrator. I'm a concentrator, not a concentrator. Kwa hizo drama za kichoko, I'ma be forced to hate you. Nilithani we ni hustler, unasaka riski. Kumbo unatafuta mafa, unafuata riski. Bisho unazima kwa Fanta, vipi bapa whisky. Nikimbisha mimia laugh peace kwa Nyashinsky. Yeah, another day, another blessing. Ipo siku tutapewa presidential reception. Tukiacha toto zuri wakiwa deep in affection. Na sisi, usiache dumisha passion ya mziki.
Keep the money, ongeza content na metaphor.